kushonwe ngabi. Hayi umfana akayo mako wabi impela manje azidlali lengane.
Hayi so
kwasta
yes mama lalele mani ma lalele yes mama ngibambeke mani ma langibambeke amabila matatu moshe mali yake ngingambeke amabila matatu moshe mali yake
Seven is king isondo kusenokuduma ikarakara kusho isidube emakhasani inkaba isigovi isiparapara amaphepha angenisa iphethe yonke into yabantu yabusha ihodoba silele ingudu silokhu esidlala inkanakana amabili abandayo inkaba yizondi ithina bokhuzwa yithina baphuza idedele igazi ungithindele okufuna ngithole lokushunqa noma okuphuzwa yiwayini lenukayo uma ngingena ubosabela ngiphuza ibhodlela elibizayo akulaleki uma unemali ishwele mama ngithandeki uma ngingabuhlaba kuphapheki uma ngingenani ngizwe mama ngiphatheki uma ngayiphatha kujayiveki uma ngayidala ebantwaneni angibukeki uma ngayikhandi ngibulala ufandami kusho Sinda glalek mami man Spete mashankura mamo senga jabula Ngbizu mani spenda for the night usenga nglawula Kutole logo kabula yeno suya zamula Gupshungi ntizi gota ngapola mamo nkabula
Yes mama glalek mani man Laglalek Yes mama ngbambek mani man Langbambek Amabila matatu moshe mali yake Nagambesu Amabila matatu moshe mali yake
Fakela ukushisa, senze ngilate for i-taxi yokugcina Fike ghetto, ngipela amajita Siqubule i-crate, sibamba amabhiya Sibiza ama-benches, nawazosiza Ushintsha utheshi, siphethe ama-clipper Khishwa ama-kepi, ikhanda liyasinda Uzenza sex, uthelwa ngespinza Yidlaba bese baphethe ishidla Inkala bese ibeke istena Sireyi max, i-taxi emjipa Bese kuwi pente strip club Pijama, bega machete ndiza izinja Sipeti daga mizo Mautia pegu mpetu ya mbiza Kutuwa glalegi
Yes mama glalegi mani ma Laglalegi Yes mama ngbambegi mani ma Langbambegi Amabila matatu moshe mali yake Nagambegi Amabila matatu moshe mali yake
Ngathandboni bafana insimba ayigobi nithini insini ayigoni ngiyabuhlaba labantwana ibri ayiboli ithini intomba ayigomdedela ukulala imama sithi ubomi sengiphathe somlungisa ngoma samshaya amayelo boni amabhiya angenile enhlathakusa sihamba ngamabonda siphula amabhodlela kothanda ukubuka siphuma ngamakhona sintabiza khona ama-tycoon isiphila namabhoza shiya kumanzi phansi ozasikutela ungabulawa uzwale ngoma ubabe ongibona buka le ndoda ubheke yangihlola phuza amadoda kodwa ntombi uzongiqoma khathi asime ingathi ufana nendoda Phume kanje hayi futhi uzongijontsha Phela amabhikhohla futhi ngizoyikhona Buka lapha ngithola mfana uzofona Thengi nebhikodwa ufuna siyojola
Yes mama glalegi mani ma Laglalegi Yes mama ngibambeke mani ma Langibambeke Amabila matatu moshe mali yake Nagambeke Amabila matatu moshe mali yake